Mugace kumugore w'umunsi rero uyu munsi turi hani wacu tukaba rero tujya kureba amateka y'umugore witwa Salma Mukansanga uyu rero akaba ari umusifuzi wa mbere w'umugore w'umunyarwanda wasifuye mu gikombe cy'isi cy'abagore muri 2019. Salma rero yavutse mu 1988 mu karere ka Rusizi aho rero yakuze yumva rwose azaba umuganga hanyuma rero aza no kwiga ibijyanye n'ubuforomo n'ububyaza. Ibintu byo gusifura rero byaje bite. Ubusanzwe rero yakundaga umupira w'amaguru ariko nyine ntago byigeze bimuhira kuba yakina ariko ashaka ikindi kintu cyaba cyegeranye cyatuma n'ubundi yegera wa mupira w'amaguru akunda. Nibwo rero yatangiye kujya asifura imikino isanzwe mu ishuri nyine kwa kundi mu mukina amarushanwa atandukanye y'ibigo muri 2007 atangira rero kujya asifura iyo mikino ari naho yabonye rero amahugurwa y'abasifuzi yabaye nyine muri 2007 ayajyamo gutyo. Muri 2012 rero nibwo yatangiye kujya asifura imikino nyine ikomeye akajya no hanze aho rero twababwira ko muri 2015 aribwo yatoranyijwe gusifura mu gikombe cya Afrika ndetse ahangaha rero mu buryo yabyitwayemo ni nabyo byamuhaye gutoranywa mu bazasifura imikino y'igikombe cy'isi cy'abagore. Salma rero avuga ko bitamworoheye cyane ko abantu bamucaga intege bakamubwira ko bitazigera bimworohera cyane ko ari ibintu by'abako ari ibintu by'abagabo kandi we akaba ari umukobwa. Gusa akavuga ko rero ibiwe bitigeze bimuca intege byamuhaye gukomeza guhatana cyo kugeza ku rwego ariho uyu munsi.